This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Awu manje nhlakanipho ucela choka mandi thinkosi mayivuma say sithina ke sophumelele igama lengoma sophumelela kangene pha wena kula makhasi okudownload udownload usupport emfundeni local music 23 minutes uva kwentsimbi yesithathu njenge siqhelo ke kwelixesha apha enqubeni sibanondwendwe apho khona sithi sijonge itopics ezahlukeneyo zesibhalo sizise kuwemphulaphula ekhaya indondo lethu luzondlale qala oluvolwayo then lishiye kuwe ngethemba loba uyawuthatha izinto obona bazipasile zam ezindifanele uyeke ezothi ezo zam ezi uziyekele kwabanye kodwa into ebalulekileyo thina basizise ulwazi ebantwini namhlanje sinondwendwe emncebeni umfundisi uXolisa Sikade kwibandla ye-Apostolic Faith Mission Khayelitsha phaya kwindawo yaseKhayelitsha mfundisi wam masibulise sikwamkele kuRadio K Pulpit
utoko kamalanga umuntu wasebukhosini
mayibona
bakagando nasothula umkhosi uthiwo kodwa ke sesiyanikhahlela kuba ke umkhosi usegazini apha kuyo nakubeni nabangamagwanja
o madodini madoda futhi ngicinga uba emve kwexesha lingaka singabonani nokunixolela yini unenzakalisa Pofu ke
kodwa ke yakhahlela ke thina ngoba sangekho kolo dani
suba sayitsale emva
kaloku
kaloku suyitsale emva ukhobisa ngoku nemfama ebezingayazi le nto sawutsho ziyazi uyazi indlela enihlonitshwe ngayo kweli kapha ngoba kuthiwa ngumntu wasebukhosini ngoku uvezwa nobugwala bethu kanti bebuyimfihli ibindaba yokwamkhosi engathethwayo ngokuza naye ebantwini
hayi kaloku ubugwala benu uba sefemilini ayibo bugwala bobunika ezinye iintlanga nanihloniphile khona ze nimikele utshiwo ukuthi anidudule kuthiwene ikwayo sendingabakwayo nje
ndikuvile mfundisi so ithi loo nto leyo asikayeki uba ziinkosi and esisomagwala kwezinye izizwe
hayi lisegazini kaloku kukho ubugwala uhlonipha malangana
ewe
ndibuyeke ndithule kuba ndikuhloniphile uyindoda eshadileyo kodwa ke babe ndinoya ngokunokwami benifake incindi athi umntu obukeleyo ke athi hayi umoyilile umalangana kanti ndibeligwala kuba ndihlonipha istatus sakhe
yevakale khawuphile denza
sonwabile uyesu siphethe ngenceba ekugqibele nanini sinekudala kakhulu kodwa ke sikunye ekuphileni enkosini sonwabile umdala siphethe ngenceba nasejove yecorona upepa sjove Jove.
Yes.
Kuthaze nabanye bafithi hamba ngoJova wethu uzoba right.
Uzoba right.
Uzoba ugcwale namabandla.
Eke man ke sikhonze ngakho ngokukhulekileyo. Mfundisi siyabulela. Uyazi ba before singene na kulo mxholo namhlanje. Undonzakalise ngokusincoko lapha before singene emoyeni. Uthethe into endicinga uba andibawelika bengumphako. If umntu akayivanga yonke inye uzayithetha namhlanje, ndiyabawela lo mphako undinike wona ecaleni bakhe bawufumane nabo abaphulaphula. Uthi kum uncokola ngento yakho yenza kwi-private life kodwa uthi abantwana aba andifuni ubafundisa into okanye ndenza izinto kuba ndithi abaziboni ndicinga fani uba zinabanomthelela baphele bezenza noba bengazibonanga wathetha wakowuta amazwi mhlawumbi khawuphinde nje ukuncokole lo mphulaphula into esincokola ngayo emfundisi ngoba kunemfundisi ebalulekileyo encinga uba ikhona pa before singene kulo mxholo
uba singayisusela enkosi itogu mandibulise ke kubaphulaphuli ndibulise ke kumntu wonke okhona ngegama likaYesu Kristu
amen
isukela kwasendalweni wena togu kude kuthiwe kwantu sele ngexa ukhona wena ukhula masithi kwezinto sezibane sense ngabe kufumiseke into yoba ndikhule ndingenadada okanye utata wakhulelisa umama bengatshatanga ndakhula ke ndikhulela kuloo mama ufumaniseke kodwa itsobi lena ilanda kutata utata ndingazange ndambona ngazange abe phambi kwam le nto ithetha into yoba utata noba uphi na unakuba nomthelela ebukhoneni bam ndiyithathe nemikhuba le uyufumaniseke eminye imikhuba ngexa ndingazange ndahlangana notata okanye andikhulise ndiphela ndisenza imikhuba efumaniseke into yoba abantu abebengamakhwenkwe notata bayayiqaphela uba utata wakhe wayenza le mikhuba le ntwana ifuze uyise ngexa ingazange ibe around ye
sure
so ubuzise uyijonge enkolweni uyijonge apha kwii-narratives I always caution ke abantu efumaniseke into yoba i-narrative bafuna uzi reject ubazinayo imfundiso ukuthi izona ngoba inarrative ifu uzayivala imfundiso kuyo uzabuvala ubutshebi bayo bayakuchazela nabantu abafunde enzulu nge-narrative ngoba if uzawuthatha only the hidden meaning within it and lose enye imfundiso engebe iyayifundisa ngenhlala kahle uzawube kanti uyiphosile the overall okanye the ultimate teaching of it
okay.
Because inayo nemfundiso engenhlala kahle if uzihamba umzekelo sebibali lika-Abraham u-Abraham siyamkhumbula efike iphutha ehamba nonkosikazi wakhe uSara bengekabinayo Isaac
yeah.
Ufika u-Abraham bawufika ucebuzwa ngiyaliparaphrasa kibaleli
yes.
Cebuzwa ngomkakhe bangubani na uyaphosisa uthi ngusister wakhe siyamhlonipha ku-Abraham nakubene besenza izinto ezingathi ziyesheshe sikholwa kumgoda is only the father of faith
ege
kufumaniseka into baxa efuma esenza umkhuba woxoka phele sithi hayi ngusister wakhe angomfazi wakhe kaba baphantse bade benza into kuye uSarai aba baseyiphuthe andibona into bakhwinto bebeyazi into ba ngokwenza into kumfazi womuntu olela hlobo la umfazi kaAbraham ibisiza nesiqalekiso
yeah
ngoku bathi besawufumaniseka into ba okahlelahle uAbraham ubaxubisile kuziwa kuye sisigidini sasemkhosini baseyiphuthe sizobuza into ba efuna ukuphosisele lantuni na buzosibizela isiqalekiso
yeah yeah
Ngoku xa ulandela umnombo kaAbraham akazali uIsaka kanti uIsaka ngelathu.
Okay.
Ekuqengeleleni kweminyaka uAbraham uzali uIsaka kufanisekile ukuba uIsaka kanti uRabeka.
Mhm.
Ngoba isona ke uphosisa kathi yena kuKing Abimelech when it comes to uRabeka lona. He is repeating the same lie eyayikhomithe nguyise iphutha. Kodwa wayengekho yena ngoku.
Wayengekho yena. Mhm.
So kukwimikhuba wena togu okufumaniseka into baba awuyigadanga ezinye izinto ufumaniseka into ba hayi nenkani le ulandelwa likakade lakho ngumnombo wakho akwabe le nto beyilungiswe ngutata le nto sendixakene nayo
inkosi yam
asinaxesha elininzi but bendakubalisela into yoba kukho ubuthina sekufumaniseka ukuba sezikholwa sixakene nezinto ezidibene nemibulo sikakene nobunqila ngexa sesikholwa but xa uyijonga le mfumanise kubisemnombini akusuba usindiswa kusindisiwe but kukho le isemnombini ufumanise kuba ubhakene naye ubuqondo ntoba ubutata wayelinene when it comes to lento engazange
ilandele
u-Abraham lo so ubuyela ke kulanto besinokola ngayo yinto yoba nento ethi ke nalapha kunto zofunda okungakho ndizimise lapha esikolweni ndibane ngiphase ngoba ngenqondo bayindawukhohlwa nokungcolisa abantwana xa kumake
xa
befeyila bona esikolweni xa kufeyila mna kuqala
ngoba
ukufeyila kwam noba ndibachazelanga tuku kulanto bizinto ezenzeka emfihlakalo nesuke ziphuhle lapha kubo noba ndibachazelanga ngofeyila kwam ngahle kube nomthelela kobaba ukufeyila oku
yep iyavakala mfundisi benifuna abantu babe nebhasile nokuba sibe mbini abazifumana kuwe ndiyacinga uba sisifundo esibalulekileyo singoyexesha sizimela ngento ethi hayi asiyenzi phambi kwabantwana le nto kanti iyabalandela abantwana ngomso utata mane eyokumosha rhexeza ecaleni athi akabonwa mntu akho mntu umbona akabonwa inkosikazi akabonwa ngabantwana kanti le nto izawuhamba ihambe ifuze ngabantwana bengazange bambona utata yenze kodwa bayenze nabo kanti imikhuba eqalwe sithi le nto izihlelele
asifake unyana wakhe sesidlalela ikeyboard apho ubona uba yeyi
le ntwana le
uxakile apha kodade kwezixesha ngoku uyakwazi uxaka kodade axake nalapha ebafamini ubona uba nidideke mpela ngokanti yinto ehluluyisile
singamazi noba ubotshwa phi na mfundisi namhlanje sincokola ngomxholo endicinga uba ubalulekile ndithekandiyijonga le topic andiyaba singayi ndakhangela umntu engqondweni yam endicinga uba angandideklishela yona one it needed to be umntu okholelwayo kule mfundiso so that azokwazi uba xa eyiveza ayiveze ngendlela e-objective I hope ndikurepresenta kakuhle mfundisi wam now siphila kwixesha apho kukhona imfundiso ezilwayo nokuphiliswa kwabantu babantu bayakwazi ukuphiliswa xa sasiphila kulo now yenze loo nto into yoba ezi means senza ngazo ukuba abantu baphilise which is the laying on of hands as iBhayibhile ithethe ngoba mababekelwe izandla baphile yenza into yoba sizibuze umbuzo uba zisabalulekile na zisesignificant na ilubeka phi ubekelo lezandla lemfundiso ethi akho bantu banawuphiliswa kwexesha siphila kulo nankumbuzo mfundisi endiwuphosa kuwe ngale njikalanga
enkosi malanga dogu unibanile ke ngokuthe unika umuntu ekufuneka be objective so bendiza ukukhabalaka xa usithi mani be subjective kulani bandikholelwa kule nkolo yokubekwa ngoku ukhawuleze one bana kodwa ke ndiyabulelwa nangobhana ukobonakala ukuphutshulu kanjani na masiqale kubantu abancamne who are against this bala ngothi into abantu abathetha isilungu esi-right masiyithethe ngesixhosa ngexasabantu siyabantu lapha emva kwemini isilungiswa abantu efumaukuzile uba bachasene nokuabhyuzwa masiyichaze phandle tu nokuabhyuzwa kwento edibene nehilinto masivume toku uba kweli xesha langoku uba seyisetyenziswa for uloba abantu ndiyisebenzisele for uloba abantu ebandleni nam ndithi mnasikade ndiyaphilisa masingayibalekeni into eyenzekayo tukho okanye sawuphela singamaxuku okanye singekho objective as usitsho kuvamile ngoku side sibeke nezinto into yoba kuyaphiliswa kwindawo ethile ndise umntu wam phaya ubukhulu beqala buye engaphilanga ngokungathi ndiinuna uzawuphilisa okanye ingathi ndiyayithengisa impiliso ndide ndingenise ngemali ezigilithini I know we don't want to talk about it in this regard but ndicingaubundele loo nto so abantu ebabandela into yoba babe skeptical kuyo yonke le nto yehealing xa ndibamamela tuku ndifumaniseke into yoba badikwa le nto yokuabhyuzwa kwaantu kuthiwe izali ndizawuphila kodwa umntu aphila jike ne-wheelchair yakhe engaphilanga
okay
ngoku ufumaniseke into yoba kangangendlela ezizilandelelana ngayo into yoba kuza kwenzeka ntoni na uqalwa ngeyokugqibela that is it buyaqalwa ngayo anyway but eyona nto sukuyibona uba iyababazwa kusababazwa gospel ngoku sekubabazwa impiliso kuba yona besaziuba size sincanele impiliso kuzawugcwala okanye okay masebenzisa igama lesingesi for the lack of a better word seyicommercializwa ngokule nto
okay
so kushishinwa babantu aba-objective bejonga kule nto yendima edibene nehealing basusela kuloo nto leyo uba hayi ngoku eyona nto seyivamile kucommercializwa kwayo ngoba ufumaniseke into yoba uyesu osindisayo ubamncini ezinye izinto ziyancwenywa kuconcentrate kulena singathika ke siyijustify in whichever way but if you really look at it is quite rare uba ubone uba ixhonyiwe kuthiwa izani uyesu uyasindisa uyakubiza nawe isiza kuzawuthiwa hayi izani wena uneengxaki wena ufuna usombululelwa iingxaki wena ufuna impiliso
eyi wabetha kwenye into ngounyanisile zange ndayibona ipost ethi izani uyesu zange ndayibona
so imost yabo uswela nje bandidwele into details ezinye izinto ezibangela into yokuba we very much pessimistic when it comes to the issue of healing izalwa yiloo nto ngoba igospel umzela into zawuthatha ekamarko kwi-great commission eyona nto yokuqala yento yoba abahamba abafundi bakhe bahamba beyopreacha the gospel to every creature okwesibini to cast out demons in his name okwesithathu to lay hands on the sick and they will recover ufika kunkcenkcezwa phambili ngale esithathu ngokweyona nto seyiphambili ngoba ibiza abantu ke ngoku ithi le genge kudlalwa ngee-emotions zabantu ngoba ezeyento ebhibhenguthixo ephilisayo usikade kutheni nezawuqiniseke kade abangenise ngemali ade abathengisele nee-tokens ezingathi zawuphilisa indawo omnye umntu endibalisele into yoba uthengiswele i-anointing xaqanjelwa sisinca ne-anointing xaqanjelwa ngumqolo anointing oil naxaqanjelwa intloko naxaqanjelwa zizandla nezinye iindawo ezifihlakeleyo ezi-anointing ubona uba zizawufika pheshumini ngezi-anointing oil
imaliukaba
kwezi ndawo xaoba lo mntu uhlangene nezi zinto so obviously you can easily pick it up ukuthi this is i-commercialization of the whole thing so abantu endibafumeneyo tugu abazikisileyo they are having a problem with that
yeah okay
then ke ngoku but kubekho ingxaki ke ngoku tugu kubekho aba whom I conclude ukuthi they are pulling it to the extreme to reduce le nto yocommercializa kwegospel okanye icommercializa kwezinto zenkosi okanye kwezibusiso zenkosi because they pull it to the extreme in such a way that when you are listening to them, how they sound as if they are saying, I'm called and doing it to the healing MSC Babas.
Oh, okay. Tagov.
The Integrity Commission is covered in the as I quoted Mark chapter 15, verse 15 to 18. But three things that they don't have around the Boshimali gospel to every preacher. ASB passed out the demons in his name.
Okay.
AS started to lay hands on the sick. They will recover. Which is gospel.
Okay.
So why we will run away from the gospel? Argument, I'm full of no argument. He cool. The argument is out here. I, Mark chapter 16, Uksuga Sam, Uyoto Sam, EDCM, say, Funyeli original manuscript. So, in the figurative pain, Masina Mkolen. Kodwa into egama iBhayibheli wafika mve evangelini okanye wafika kuqala ithenga ngoba usindiswanga lufika emva kunalo ufika kuqala.
Okay.
So ayeba kwi-compilation nge-AP manuscript ufike kuqala but like iBhayibheli iphefumulelwe.
iBhayibheli iphefumulelwe.
So akukho zinto esizawuzikhetha. Kubakho i-further argument ke ngoku eza ithi hayi narrative lena so we cannot take into narrative. Itshophi loo nto leyo into narrative then we need to yona ibe ngathi ingaphantsi kunezinye kwiincwadi ezinomgqalisela. Ndiyithande xa sifikayo kwincwadi kathe Book of James chapter 5.
Yeah.
The Book of James ukusukela kuverse 13 for uzisa umongo. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone healthy? Let them sing songs of praise. Which of NIV.
Yes.
Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Verse 15. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Umgqaliselo webandla eli libhalelwa ubhalwa nguYakobe umgqaliselo obufuzekalo ukuthi uThixo kumphilisa lo mntu lo ngumgqaliselo iqala ngeredo question uba ukhona na ubani phakathi kwini uthulumancileyo makathandaze othi nti othulumancileyo makathule indumiso ukhona ubani okufumaniseke into yoba utravel makathandaze ukhona ubani phakathi kwenu ongaphilanga makayise ubize kumadoda amakhulu ukwenzela bamthandazele. Then here comes the argument. Abanye, when they wanted to have a cheap argument when it comes to Uyakobe, but it's in the way to pass the Tandazelo, according to Uyakobe, Babeko Lizan. There is an infallible Tandazelo and I. We have to quote in the Book of St. Luke, if we have to go to the narrative again. We have to quote in the Gospel of St. Luke, after two men about disciples to preach the gospel and to heal the sick.
Yeah.
UYesu Kristu kuMatthew chapter 8 ungasusela kuverse 3 ithi Jesus reached out his hand and touched the man and said le ndoda ibithe ba unako uba ungandiphilisa then ibhayibhile nguYesu he reached out his hand and touched the man and said I will be healed and immediately the man was healed. So ukhupha isandla sakhe. Luke chapter 4 verse 40 Jesus laid his hand on each of them and cured them. So can you see the trend during that those times? You know, the trend was that it has to do with the laying of hands.
Okay.
One may argue, "Kuthi ngiyikhetha abantu bangaboni wayiqaba izinto emehlweni and all that stuff." That this and that. Londo, it doesn't write off ukuthi what was usually normal when it comes to into bumda impathwe about something esuka kuNkulunkulu. It had to do with the laying of hands. How do we qualify that? We can go up ulandu kumpostile uPaulos ethetha noTimothy ebhalela uTimothy esithi do not neglect the gift that is in you. It was given to you through the prophecy with the laying of hands by the council of elders. So it was some sort of a norm that it comes with impartation of some kind. Who suggests the laying of hands.
Yes.
So selva sisa kubeke kanango kubabeke lizandla. Nathanda utwist akuba yona ndiyithethwayo intoni na the people who are against this. Ngokungathi uthi wa uthi umuntu hayi uzophila immediately. Uyaphila umuntu immediately lokanye ukuthatha ixesha ukuthi aphile. NoYesu amadoda ayenechenqe Luke chapter 17 from verse 11. I always from time to time be confused in chapter 11 verse 17 kanye chapter 17 verse 11 kodwa ngayibeka ngalo hlobo ililo kanye uzayifumana abuyakhumbula istori amadoda alishumayela
ekhaya yes
la madoda sam ibhayibheli ayisenza sicacela ukuthi aphile sendleleni that is going bad which means they didn't get healed immediately even nangoku bakhona abantu abaye baphile immediately they can testify to you if you really find them bakhona nabathi hayi ngoko ndandithandazelwe phaya zangiphile ngela xesha ngandithandazelwa ngayo ngabekwe lizandla ngaphila after some time or after some days. So what is it that I'm trying to say? All I'm trying to say is that iselizwini into yokubekelwa izandla kwabantu baphile.
Yes.
Singayilibelanga nalena yento ba iyacommercializewa ngokuizinto engathi zitsala abantu. Engicinga into basimele kukhuza ukucommercializewa kwezinto zikaNkulunkulu. Kodwa singasibaleki ilizwi leyo namgqalisele lokunikayo.
Yes sir.
Ngiyawathola namadoda e-Reformation. I mean, I think amadoda e-Reformation, they can afunda kakhulu nge-Reformation. They will agree with me more or perhaps even explain it more beautifully than me. Xa bethetha nge-five solas. Eyokuqala besusela kwi-sola scriptura, oosola fide, oosola gratia, oosolius Christus, oosoli dieli gloria. Ndicinga bona bapronounsa even ngcono. Ndiyayithanda kanye le sola yokuqala kasola scriptura kuba yona idilishana nento yoba iscripture
alone.
So akwazi ke ngoku sithi sikholelwa kwiscripture alone then into ethethwa kwiscripture le sizama ukuyikruka kuba mayizalisekise into esichaseneyo nayo. Ngoba lilizwi uba sithi ilizwi lodwa leli siliqowutayo sithi isukela phaa kuMark chapter 16 that they will preach the gospel to every creature, they will cast the demons, they will lay hands on the sick, and they will recover. So why ngoku sizawubanda? Why ngoku kufumaniseka into yoba siyadukisa? Why ngoku kufumaniseka into yoba sizijongela phantsi ezinye izinto eziqaliselwe siscripture? Okanye kufuneka sitshi uba sitshi uba scripture alone okanye sithethe kwenye icontext uba sithi scripture alone kwizinto that we are prepared to twist from this scripture alone sithi sikholelwa kuso.
I'm thinking jemuthetha mfundisi Skade lento uyithetha iyafana ncakasane nento yabaprofeti kanye ebefundisi bobuxoki namhlanje besincokola enkonzweni ngomalusi kanye ngabelusi bobuxoki kwakunye nomalusi oyinene which is uYesu Kristu and so you know imfundiso is kaYesu izaba yigospel nemfundiso yabapostile izaba yigospel kodwa kube khona ababobuxoki abaza ne other kind of gospel okanye another gospel which is fake okanye false and so I think nakule nto uyithethayo yokubekelwa kwezandla kuphiliswa abantu kukhona aba bagenuine who truly rely on uba sawubeka izandla uThixo amphilise lo mntu senomphilisa ngoku sijongileyo senomphilisa ekuhambeni kwexesha sibukele. And so lento yonke lendithetha isisithetha ntonye into yoba lo mntu okusalayo uzawuhambahamba aphiliswe kuThixo ndiyacinga uba sithetha ndawoni eyi-one futhi usikade
toku sithetha ndawoni eyi-one kanye kanye. I always say to people mabayeke abantu ukuzenza ugqibelelo bona nditsho njani uzenza ugqibelelo into engekayiwitnesi if ilizwi liphi likhona mandingayali ngenxa nto bangekayiwitnesi
okay akayiboni wena akawitness
one him and ke mna I'm not God, I'm not the canon of the word of God, that is if there is something like that. And yo nto ilizwi eliqualifywa ngayo busikade akakayelami into ethile ayithethi into yoba ayikho loo nto leyo ngoba igqasiwe ilizwi so uba ndihamba nosola scriptura nobana ayikehli kusikade kutsho ilizwi uba ndingikholelwe elizwini so kutheni ngoku ndizawuzama iindlela zoyikruka nyeni uba mna ndingekayelami loo nto leyo okanye abakhulu wam abakayelami abakhulu wabam bagqibile into yoba ngenxa into yoba bebekayelami bona azange ibekho loo nto leyo Well, some people, they go further to say that the early church bishops are civil in Toba Coxmanson, in Toba family, in Toba Kubekela Bazizanda, but it was not a common phenomenon. So, in this victim of 10, as one he canonized the experience here early church bishops in the canon of scripture, near Ilelo, come out of the Reformation of God.
Okay.
The Bible that is having 166 books, as if one canonized their opinions or their feelings. But this is our believer and we canonize where, which is the scripture, the 66 books of the Bible. See, our Imamela Uluvo, Yendoba, the church bishops, because I mean, it's your opinion. We may pick up his in the human second. But they were still busy preserving Lena like Pamquab. So if I by the coming back to the issue of the Dangai Yaba prophet,
Okay.
For the mere fact that they call Bob Kobi, so then go to Masitin, Masizaman Zela, so Yanzile Yake Yake, Pi later does his creature. Masizaman Woku Ukutas abandoned the Bob Quizzing, Abazamunga's gold, the test preaching. Otwa Ubute, Sola Scriptura. Eating the context of the Sola Scriptura, Gat and the Aket.
That's not if I am Funis. Can do the tie. We have women dog bar Kukona Ukshishina. Mangaliso, Shishino, Obegolo Lesand, Konuk Shishina, Kanuk Salaband, Kobuyas, and Doba, Eon and Bandabafunu Eve, and a Pesco Funu Vico Spill, Eon by Bawela, Uiva, and Doba, Indozako's lap, Imbiliso Yakilap, Ushangulo Lakolap, In Lagazagos on Chad, Zausombulo up, Abanba Tala Londo, Utebon, and ne posters, ne advertes Kuchwa is a Salaband, Gez in Doganyan Bafunu Vazona, and ngenxayiba kukho loo nto injalo eyenza uba phakathi kwazo nobekelo lezandla lubalelwe apho nempiliso yenza into yoba abantu kakade ebesele beyithandabuza into yobekelo lezandla baphiliswe abantu ibenza bayithandabuze ngakumbi kuba babukele abazungulichele basebenzisa izinto ezibhalwe esibhalweni for ukuxhaphaza isibhalo baxhaphaze nabantu for inzuzo yabo uthi ke ngoku ewe bakhona banjalo kodwa bakhona nabo bathembele ngokunyanisekileyo kuthixo ekubeni uba bayawubekela izandla ngokuba iBhayibhile iyalela bathembele into yoba uthixo wokubaphilisa abantu angangabaphilisi ngoku kodwa ukubaphilisa ide ifane mhlawumbi omnye umzekelo ongathi mhlawumbi usondele kancinci lo sinabantu esibathandazela ngoku bengaphilanga asiyeki and mhlawumbi kuhamba ixesha bengade baphile but asiyeka ngokuthandaza sinethemba loba ngenye imini uthixo yokubona ngentando yakhe into yoba makabaphilise and so uba ndikuva kakuhle uthi umsebenzi wethu thina kukubeka isandla sithembele uthixo into yoba uyokubaphilisa abantu ubakhe sayiyeka ukubekela izandla egameni loba kukho abantu abamoshileyo olubekelo lezandla then it means siyeke ukwenza into ilizwi likathixo ndikuva kakuhle bawutshese
Undiva kakuhle Togu, asisabe kanti asiphelelisanga Togu ekushumayeleni into esiyithunyiweyo. Ngoba kuthiwe preach, cast the demons, and lay hands on the sick and they will recover. Uyalelwe lona kuthanga preacher igospel kuphela. Utheni uzayithatha? Ngiza ngokuthi ifumethi ulantuka uMark lona uchapter 16 from verse basukela kundawo nani abasukela kuverse 9 wana verse 8 ukuthi hayi angeke kuoriginal manuscript. Then kutheni uzayithatha le kapreach because nayo iunder ulantuka isukela kuverse 15.
Okay.
So kuthiwa masipreache. Into endiye ndiyale wena Dogu yile ba sizawupreacha ihealing. Hayi kuthiwa masipreache igospel Dogu. So si atanda is bitani sa masi preach, he calls pele masi preach, e yo yo sindi so luza ngu Christu, u Yesu, u pela. Then ke go, kuma kwa na ma dimo na wabandu se ma cast, as nge a jesu su besi kune chengu su besi preach e nena.
And the man ama dimo ni bonge abba. And unyan silin, de itana ilili biya ngayo, he calls pele preach why, paka tu kwa bandu, abana ma dimo ni bonge abandu. So yaba ngulowo nalowo andithi uyawcast demon abaguli bonke ngulowo nalowo uyawudinga ubeko lezandla aphile kodwa igospel yona bayidinga bonke
Togu xa ujonga lo Yesu Christ we intro the advent of the gospel kwi narrative kwi book of gospels as before xa ujonga uYesu Christ mayefika aka ufika shumaye igospel idinga ukaphilise nabagula because that was something ekwafuma that was a social ill of that particular time so he will not only preach the gospel but also to attend to this prevalent social ill so wayalela nabafundi bakhe ngoba uyayazi into ba what is the prevalent social ill kwezindawo baza uyakuzo into ba kwa abantu abanamadimoni kobantu abagulayo kodwa into yokuqala ekufuneka beyenzile kukupitcha igospel ezango Yesu ngokholelwa kuYesu Kristu kuphela xa kukho abagulayo bakhasta amadimoni xa kukho abanamadimoni bakhasta amadimoni akukho abagulayo babeke izandla uThixo yena uzawuphilisa
Francis Kati manibambe ngazozibini kuwe ngexesha lakho kakunye nendlela othe weza ngayo ukuyizoba lokuzoba lomfanekiso ndiyacinga into yoba wenze kanye kanye le ndawo bendicele kuyo into yoba ube objective in that you acknowledge certain areas ezinoba kanti zixhatshaziwe kule process yokusebenzisa mhlawumbi amasoloti athile kwisibhalo afana nobekelo lezandla kodwa wasibuyisele ekutheni asikwazi ukuabandon ukubekela izandla ibe isibhalo siklear into yoba phakathi kwezinto esizithunyiweyo kukushumayela igospile kuvakalisa iindaba ezilungileyo benziwa abafundi abantu bekade bengengabo abafundi kwalapho kumele abo sidibene nabo kuthi kanti benedimoni sizikhalimele idimoni ngegama likayesu sikhalime ngegama lethu okwesithathu kwakhona abagulayo phakathi kwabo babekelwe izandla ndiyithanda xa utsala incwadi kayakobi phaa into yokuba uba ngaba khona ozive engaphilanga makaye kumadoda amakhulu bathandaze kunye naye pray over him and again I think ndiyakuva xa usithi la over him kumele into yokuba kuba ndiubhekise ekutheni kubekelo lwezandla nezinye ke izscriptures ozisebenzisileyo ukusupporta le ntetha ukuyibeka namhlanje siye sithi abenkqubeni ke mfundisi uSikade siyinikela kuni baphulaphula into yokuba nihlafune uba niyabona ingathi namathambo ningabaginya amathambo nihlafune ezi ndawo ziyenyama ngoba into ebalulekile imfundiso mayiye emntwini ibe ngumntu othi ndiyayamkela okanye andiyamkeli kodwa ibe ithethiwe ngolo hlobo mfundisi wam siyabulela kuwe ngexesha lakho sibulele futhi nakwifemeli yakho uba isiboleke wena kule mizuzwana
ngosi togu gamalanga ndibulele nam nakubaphulakhulu ngegama likaYesu Kristu ngosi
Mayibonga mfundisi wami. Mfundisi uSikade lo sincokola naye kuma kwibandla Apostolic Faith Mission iKhayelitsha branch phaya ke eKhayelitsha. Sincokola ngomba onobucedecede kakhulu ndiyayithanda kodwa indlela athi wavela ngayo. Very objective into yokuthi we must be mindful into yokuba kunabantu abangozungula ichele abasebenzisa kwa ezi zixhobo zesisinikwe sisibhalo bezisebenzisela inzuzo yeyabo asizuyeka ke izinto esizithunyiweyo nezi zinto eziluxanduva lethu bantu bakholwayo egameni lobakhona abantu abazabhizileyo kodwa sawukhangela indlela efanelekileyo yokuzenza ukuze izwi likathixo kungabikho ndawo sishiyelela kuzo mihlanu mizuzu phambi kwentsimbi yesihlanu masambe ngengoma ewomen in praise siwele le ntsimbi yesihlanu uzukhumbule ke ngapha kwayo mninzi umculo ndikubekele wona kula yure yokugqibela
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.